Banana kuno kimadala balimbi abatisa kukwala pakimu kiti zimba za teni asizwifa repeat abatoki mutu yango ngote forget niko batene ba aba kufifoget mishapu ya bona mwai ifitelezi ziulu kwa pumbi kwa bakelanga mezi baluwa kanga batu baba etulezi balibala kuliona pumbi banyezi
kimishapu kimishapu mishapu ya wane baba
kimishapu kimishapu kono
mishapu ya wane baba
Next, my production.
International Mixer, I say, Fatbin Brothers.